abantu bayaphela, isizwe siyaphela. XMGT, isizwe sethu siyaphela. Apho uhamba khona ndwana yam ubuqaphela. Oh, XMGenge, sebonakele make sinakekele. Nakele make sinakekele. Oh aye, umuntu wasibheke. Sekonakele make sinakekele. Oh ah, I hate ukusokola. I hate indibe ndizamela. Kube kuka abantu abanivalela indlela mna. Ukutheni na sindi singabantu abamnyama. Sifana ngumbala sibe simonelana. Ay, why simonelana? Ay, umono unikezana. Ngaba uyatyeba uba brandi kuwe ngaphakathi. Okanye ufuna kwenze njani? Funa ibe nguwe wedwa ophila impilo egrand. Saphela isizwe sabantu abamnyama. XMGT, isizwe sethu siyaphela. Apho uhamba khona ndwana yam ubuqaphela. Oh XMGenge, sekonakele make sinakekele. XMGenge, sekonakele make sinakekele. Oh aye, umuntu wasibheke. Sekonakele make sinakekele. Oh ah, kula malanga siphila kuwo nzima uthole uthando. Angeke ulithole out of the blue. Uthanda abantu kanti bagcwele inzondo. Fake people, I don't love, they can say what you want. Mina ke, I don't mind, isiphilele impilo yam. Beketuze kwamba uzifili grandi nam. Even though ungazukuba ngwenzeni na. Konakele, konakele. Bawo, sicela wena uzusilungisele. Dala sinyamezele. XMGT, isizwe sethu siyaphela. Apho uhamba khona ndwana yam ubuqaphela. Oh XMGenge, sekonakele make sinakekele. Sekonakele make sinakekele. Oh aye, umuntu wasibheke. Sekonakele make sinakekele.